This is an MUT Radio podcast.
You are still tuned into the biggest hip-hop show right here in KZN on the biggest campus radio in KZN, which is MUT Radio, Shape and Own the Future. Remember, you can connect with me right here in studio. It's 068-160-8832. Let us connect, let us enjoy, and let us have fun. And I told you good thing in the interview, Nomtina in Tsunami, right here in studio. And the moment has finally arrived because he has graced us with his presence and Ukona Lanati today. So I'm just going to give him a hello. How's it, sir? Come back. No, it's no problem. It's no problem. Ah, sometimes.
Yeah, my traffic
I'm going to get but at least this is Kavili Scott. So yeah, so sing as a smoshy ningi. So I just want to know what Umtina in Tsunami Ubani and what inspired you to actually do music.
Umtina Tsunami, Unkosinathi Wakamngoma, born and bred in Pietermaritzburg, endaweni kuthuyisembali yabo, like KZN. But ngikhulele eMlazi, eMlazi ka Q, yonke into ngiqalela eMlazi.
Hawu phela ekhaya.
Ekhaya mfethu, isikole nje siqalela eMlazi, ngasiqedela eMlazi, ngaze ngaye eVasi eMlazi, yonke into ngiyenzela eMlazi. So umusic mfethu ngiqalela khona leMlazi. There was a time ngikhadza bo Shonji mhlawum ukukhumbula kahle.
Yeah, yeah.
Shonji, obo Prokid, abo Ndlondlo, abo Amu, Mr. Selvini. Yebo lon. So mina mfethu bengifundela la commercial nje. Yabo. So there was a time bengithanda u Tupac kakhulu. Yeah, Tupac because we storyteller and I'm a storyteller.
Yes.
So ngiqale ngombongi yabo Nkondla eyithole njalo
yabo imbongi hey ngekusho okay
yeah mfethu so eish kwakhona umunye umngani wami wakuthiwa uNdishi RIP uNdishi wathi mfethu bene instrumental ne bedownload ama beats apheshe athi hey ngimshayele enye inkondlo le athi ngizobuya ngakusasa ngikuphathele instrument yabo ngimshayele lempahla le. Hey, Mrs. Aisha, I'm pretty really hlangane.
Ha, wakhe kanjalo music.
From yabo it's history emva kwalokho mfowethu.
Ah, hayi bengike ngisho ukuthi wakwaba imbongi. So do you still do poetry kwamanje?
Yeah, I do poetry, dog. Yo, yo. Mfowethu ngathi nginengoma yabo noza ngosofi.
Oza mo. Okay, yes.
Ngathi mhlongo.
Ha.
Yeah. Ukubhela. Yeah, Mike Makosini. I don't think.
Bamele ngenze research yami sho.
Nimvotele ulapha kwi ushunwe emhlaba.
Okay.
Yeah, ulapha ushunwe emhlaba Mike Makosini, but u best kuyena Nkosazana Dot, yeah.
Ah, hey iphimbele imnani.
Ibona abantu besipusha nabo ebetsenda. Sishaya ipoet. Yabo. So lento yomculo yangena yagcina singena.
Okay. All right. Yeah, so njobuthi umnyuze kwakho is mostly about storytelling. So I want to know ukuthi creative process injani. Ingoma oyibhalayo because I know ingoma yakho, I think kwakuyi two brothers.
Yo.
Yes. Hey, ingoma emnani kakhulu. I think it's about ukuzwana as abafethu. Yes. So I want to know ukuthi uma ubhala ingoma, do you write from a personal life yakho maswe yithatha uyifake ingomeni?
Eh, yazi two brothers. Eh, yabo manje ixoxele story saleyo ngoma.
Yes.
Inane movie leyo ngoma.
Ah.
Yeah, I'm telling you.
I soundtrack
like yabo nje busho ukuthi nje bu wena uyishi concept yakho.
Yes.
So yonke iyenzeka lo osukuyizwa lapha ku two brothers.
Mm.
So yabo leya ngoma mfethu khona i-manager yabelo nogalo abafowethu lapha
kutanazami
yabo.
Yes.
Shout out to Simpe Mkizi. So bengihlala naye ethongathi yabo. Bebhala imovie kuthiwa iLove Potion yabo. So ezwele ngoma le two brothers athi hayi ngeke yeka mina manje le Love Potion asenze le movie.
Usefuna ukubhala le story sixoxa la manje.
Ethu and leya ngoma yabo mfethu kunengoma ungayithathi serious kanti izokulingene kubantu.
And iyakhuluma leya ngoma. As uyilalela uyasibona story, you can envision it.
Uyacabanga mfethu ukuthi leya ngoma mina bengayithatha serious, bengithi okay, like I'm just doing. Yeah.
Kovele kwayihlangane.
Wemfethu uyabona leya ngoma leya, even ngisho akufanele ngiphume stage ngiperform anga leya.
Aw definitely njengoba ngisho nami nje ukuthi iyona ingoma enginayo lefonini la. Yabona nje ingoma enikhona la.
Yo.
We playlist ya.
Hey, shothi iyahlupa.
Iyahlupa.
Yazivana nani kufana nani wena mvelo mfethu.
Yes.
Yabona umoya album. Okay, ukusho ukuthi hey, le hit ye. Yabona ukuthi leyo ngayinakile. But abadayi.
Vele kushayile.
Hayi le ngoma le. Uzuzu zinayi ngoma ikupokele yabo. So i two brothers yaba kanjalo because la ngifika khona out there yabo. I was performing a market theater last week.
Yes.
So eish ngithe bengena ngale yangoma dog. Yo!
Bahlanya.
Yo! Bengiqala mina ukubona i crowd ishaya Mexican way. Imagine a theater, market theater dog. Yo! Two brothers is strong impeso.
Hi, that is very strong and iqoxe story.
And ingakho ngingakaze ngishuthele ngisho music. Ingakho futhi naleya movie ngeke iphume noma kanjani because leya ngoma very strong. So manje dinga i budget like because i classical yabo lapho umlaleli akayazi. Khona umlaleli ongayazi but leya ngoma leya isangapoka after 10 years from now.
Yeah, plus
because I now put
men. Yes.
Yabo le nto le so two brothers ngikhuluma nobhuti wami kanje. So that was the concept they have figured me and being such a legal cutle home. So I wrote the song. Kona Amayama Chita Amaven.
Yes, yes, yes.
Before no good say, hey, I had Sandana la Machita part. I said Zenzilism is wrong. So since Buella Lan extending you neck inspire with super music.
Okay.
Bad thing pilana. Won't come to Nestor Sake because now I'm Bell Nestor Sake.
Yes, yes.
So mina as a creator, as a writer. Isitori sakho uma ngixoxela sona mina ngiyacabanga ukuthi ngasidigesta kanjani ukuze kuphume.
Definitely. Yes, that is very nice. So I want to know ukuthi vele usube kwi industry for isikhathi eside bengicabanga. Yeah. So hey iphi inkinga nje ukuthi uke wabhekana nayo kwi music industry washo ukuthi le hey ngathi ngingakhwitha ke yabo la sengifike nje lengikhathele khona.
Ibeef.
Ibeef.
Ibeef I'm not done.
That was like the break. The yeah. Break even point.
Yeah, young police spirits got cool because I loved them.
We
used to chill, mina naye, abo Pixula, abo Zago,
ni nonke
mfethu before he knew.
Yi.
Hey, mthe abo makufika imali.
What happened actually?
Okay, mina mfethu ngoku understand kwami, yabo.
Yes.
There was Zago native rhythm.
Okay.
Yeah. So there was Duncan. Angana nomkhazi noma umngane wakhe so isitori sabo angisagxili kusona kakhulu.
Okay.
So bona bahambisa idemo native rhythms. Behambisela u Duncan ukuthi okay after zakwe sicela ukuthi kube u Duncan. Then ubaba Sipho Sithole iCEO yase native rhythms ngangizibhushela khona inyingoma yami kuthi uhola lo yabo.
Okay.
Ngizibhushela ividiyo nje kwakuyisa iTwitter ngalesi sikhathi sekuyi X manje.
Yes.
So lo baba abone le video. And this is skimene sonke nala majimbo
yabo.
So atay no man nangu umuntu engifuna ukuyomsayina mina nothi ulento uzana u Duncan kanti u Duncan uzovele bambe yomkhulumela e Afrotainment.
Oh
hey, bona,
okay.
So Afrotainment ya push and native rhythms we has native rhythms in the soul of sayibona manje it is yabo ilento uzana i native rhythms igxile kakhulu kule zinto zama theater kakhulu. Yabo so kwenzeka kanjani wena mfethu uskuva ne bekumfwithu yabo kakhulu yabo and ngiyamncane uyazi naye uyalaziqinisa like God. So angazi beef yaqala kanjani bengiyenye interview ya kwabanye kweminye imsaka I think ngangu SABC 1 kwi yo TV.
Okay,
yeah.
Okay.
So ngistars story sam naye umfowethu. So umfowethu akasayini mina sengisayiniwe already.
Okay.
And babe mhamsele demo bathiwa yena ngeke athathe.
Uzothathwa wena.
Uzothathwa mina. And mina I was hoping ukuthi kuzothathwa yena because yena mudala kunami in the game. Yayibolona. So umjida waqala wangibhifa. Waqala wangibhifa. Because more wasasukubheka angizwe yawaza ama beef wami
naye. Yes, yes.
Yeah. So shay dizoqala. Ayi ngisimfethu. Ngikhuluma nozayo icela zakhuza phela. yabo ngitshe zaphe ngisayidlala phela sama jiki so
yeah okay
yeah ay pinde futhi hayo ngeke phela ngibuyele kuyena hayo kanti kuyikambani yabo
yes okay
uphinde futhi wesithathu ngathi ha ene phela nami ngumuntu
sekumele uphenduleke manje
and ngase ngiphendula kwazwela and bengiphendula kwazwela kakhulu because yabo umuntu bomkhuze kani ngeke ushaye umfana ngiphama ka uthi hayi ndoda musuku ngishaye
aphinda kushaye
futhi uthi hayi ndoda aphinda kushaye futhi masubuyisela kuba buhlungu sonke sabantu baba abantu akekho insimbi ekugcineni yabo so angizonda lapho nami futhi ngiyasplaine
okay
because ngakhaphezulu
okay
because ngathatha
ngashaya kakhulu sishaya
ngashaya kakhulu
okay
yabo that's why mina naye singasahlalelana but even today ngimfisela inhlanhla unabantwana unonkosikazi ukhiphile album izolo
yes definitely
yeah ilentuzana South Africa hambe othenga lo album
yes abasupport hip hop
not ukuthi mina ngibhifa nobani
abasupport babe ku side le hip hop
yes ngingabi khona uqhekeke ngoba ngelinyilanga mhla akoti angiboni kodwa mhlawumbe ngoba phela ikusasa ngesilazi mhlawumbe mina naye siyosebenza yangizomfuzo
yes
mina inhliziyo yami pure irise
akucatshele nje into enkulu into esolveka
mina personally
yeah on your side
yeah on my side
okay ngiyakuzwa so just to move on nje so smoothly like my features you have featured a lot of artists they yipi nje feature ngathi this was the best feature kululu ukusebenza nalomuntu kuyasebenzeka nje kahle
esengawenza
no eh also wawenza
noma la wasafihliwe
umozo wakhipha phela na ungawakhipha
manje bazongirecord
uzongawakhipha
tuksenga yo Khurdmani likwenza like ukukhululeka studio oyifilele le
pressure
le ukuthi kuse eduzinganga yo
une legend awuyifile leyo pressure
no
okay
do you boy edikimncane lapho mfisi ngizivumela bengifunde ugwini yabo la ka phi
all right
matric beng after matric ngisane after matric yabo
okay
athi ay akekho umuntu engangamuzwa ocula isiZulu njengawe and uyacabanga lapha ifeeling mutual because nami akekho umuntu engingamuzwa ecula imuntu wakho isiTswana njengaye. Shout out to WHP RIP, shout out to Kulichana, shout out to Lection.
Yes.
Like umuntu wakho laba bafisi
ndlela. Ah bayipusha kakhulu.
Yeah, ibona lo. But utukusinganga. Utukusinganga owangeza nje ngakhululeka.
That is very nice. So omuye yipi message nje ukuthi uma ubhala umculo ukuthi this is the message engifuna kuyidlulisa kubantu. Oro ngayifuna kuyidlulisa kubantu uthi if you want to enter the hip hop industry nazi izinto ongazenza nazi engamela uzenze kuze i-career yakhe ibe sharp kahle
okay okay emculweni ne
yeah
mfethu qala esikoleni
thola
i-backup plan bangaka kukangaka mfethu sizwa kuthiwa abaculi ufe engenalutho ushone engenalutho
sokuxolisa
ukuphunyuka ngokuphi
umuntu
ushone engenalutho yabo but lo muntu besijayivisa yonke indawo la sihamba khona yabo qala esikoleni qala ube ne backup plan
okay
then ke usungakwenza umusic because music u unpredictable
yes ungale kuthi uphusha ihit igcine ingafikanga
uyitshela ukuthi his kanti akuyona ihit
hey definitely
just a song yabo lona so uqala esikoleni but kube umusic awube ihobby yeah
ngiqala
esikoleni ujabisa abazali 20 degree uzisole ne doctor
ufunde uyephambili kuyimancane
ulukufundile
okay
mfethu yabo umusic uzobe sekuyibonus for example umuntu wayengisayinile u Dr Sipho Sithole wala kade la shisa
okay
yeah opportunity rhythm so lo muntu ektshela kahle uthi hayi besiphinde esikoleni hayi lapho wena uyazi seyi yangishisa lethi mina ngifuna ukuba umrapper yabo ngifuna ukuduma mina ngifuna ukuvela ku TV ngifuna ukuya ku radio no ayisebenzi kanjalo
okay
ayisebenzi kanjalo uqala esikoleni qala noma mekuthi isikole sikuthanda manje ufundele skill esithize ukuze ube ne backup yeah ufes
and lesa sibabonile abaningi bephuma ku music and then ikuphele ngabo
baningi yazi mfethu mina ngeke nga surprise bengike ku birthday ama e la pegoli esowes yabo yamazu max
max
yeah max
oh max yeah ngiyambona
max mfethu
hey uyaculo max um rapper lo
hey mfethu max ufika ku birthday ama ugqoka uniform nyase spanish Max is a dope rapper South Africa ucule na wonke umuntu ongamcabanga but une 9 to 5 and uyifundele yabo une backup plan because music mo ungasebenzi iba ne backup plan you need to feed your family at the end of the day
I definitely asithemba abantu bayayithatha lokuthi school first and then ke mase then you continue with your passion. So you dropped the Friday freestyle I think. So khona okunye okuzayo after that singakulindela EP album or another single.
Njoba bengibiza ngitsunami kuze siphephe.
And ukhulumile ku Friday freestyle.
Ngisa September freestyle.
Oh September. Yeah, oh.
It's because manje seku October ingakho ngayiphathanga. Ingakho ngayiphathanga seku October ingakho ngilethe lezi ngoma.
Bekuyinto ya September nje
because into engiyenza njalo ngo September okay the annual ukuthi okay njalo ngo September ngisho that is that is but hey kuze siphephe
sisilindele asiza sisilindele sisilindele and we will play it right here
ne
la ku hip hop chamber definitely and throughout ama shows futhi
yeah ngiyabonga mfowethu
definitely yeah so just moving on so we can wrap up umusic wakho suthola phi and on social media also
okay yazi I'm on tour
okay
I'm on radio tour yabo so bebengihekile angazi banghekelani banghekile wonke ama pages wami from Twitter Facebook TikTok so that's why I decided to do it tour ukuthi kuse umthini usakhona and cabanga bathi angilinde 60 days but I think ayabuya next week Friday wonke ama pages wami
ama pages hey ama hackers
why
hey nama ngazi I don't know
mfezo uhleli kini mvelo ucabanga uzokho
ucabanga upheka nje ama account abantu nje
lapho umvelo mfezo ukwazi uhlangana naye
awumazi
akasulutho kweni ucabanga ukuthi wena uyamhack
Yes, but I hope azobuya
No abuyile mfethu.
Oh asebuyile.
Ngisho nje like njengoba ngitshela ukuthi wonke like into esibuyile manje TikTok, Twitter, Instagram. So ngisashoda Facebook man.
Definitely. So music everywhere.
Wonke ama platforms uzowthola music kamthina iTsunami, YouTube, Apple Music, Spotify, yonke indawo. And shout out to Simamane mfethu. Ngone manje ngitsatha 5 untwana yami athi kuse good luck. Shout out to Simamane mfethu.
Aw danko.
Yes. Yabhela uthenga futhi uma ku ready uthi kuse. Unyise lapho.
Definitely. Thank you so much for joining us la kwi show.
Ngibonga mina mfethu.
Bungakhulu, sibonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.